Unashika wapi itakuwaje wase? Unashika wapi mechoraje wase? Unashika wapi itakuwaje wase? Unashika wapi mechoraje wase? Form ni gani? Form ni gani? Form ni gani? We don't care, cause we get it on here. Got a room full of rhymes, but you got one pair. So now I'm back on the track, I'm back on the rap. In fact, I be stacking the cash, I'm stacking it fast. I'm attacking the whack and on air, yo, this is where it's happening. Black. Kuna sika wapi, takuwa de wase. Kuna sika wapi, metora de wase. Kuna sika wapi, takuwa de wase. Kuna sika wapi, metora de wase. From the gani, from the gani, from the gani.
Sinzia kwa strip club, agiza chai na mandazi moto kwa pub. Na toklezea kwa chaguo latinis. Nimedunga tumbo kata flenzi ya tene. Niko aroflex kajikati ya matinis. Wenye mohawk, supra na skinny jeans. No cameras please, nina asira mbaya. Fashion kopa kijaribu mkone na tembea. Mare na vil, bado mnachokoza. Mkinyo zangu jo lazima nda wakaza. Get laid on the first date, I don't take no for an answer. FYI, ndecha pombe last week. Saini hard stuff na mapoko. Thanks to my girlfriend. Form ni gani sila flow tutadhani. Mini IDP nchike shamba jamani.
Kuna sika wapi itakuwaje wase. Kuna sika wapi mechoraje wase. Kuna sika wapi itakuwaje wase. Kuna sika wapi mechoraje wase. Form ni gani. Form ni gani. Form ni gani. Form ni gani. Form ni gani.
Even wonder cause you know with that is hard time. I'm supposed to get rich, I ain't dying trying. The strategy connects you though the methods. I ain't talking about the limits cause I'm breaking all the records. So who are you to even tell me that I'm not the man? You only wanna interfere with the master plan. So get rid of deal on the mic, yo. Every day this our kill.
Yeah. Clap to this. Everybody hustling, gotta bounce to this. Come on, rock to this. Everybody getting money, gotta bounce to this. Come on, form ni gani. Achia mchezo paka na panya, kwanza aso kisha happy. Put your money where your mouth is. Gold where your grill is. Now what the deal is?
Kuna sika wapi, itakuwaje wase. Kuna sika wapi, mechoraje wase. Kuna sika wapi, itakuwaje wase. Kuna sika wapi, mechoraje wase.